Leo, Makoror, Tawilha, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. Diyadan kun xasna oo qotin oo shana dadka muwaadiniinta reer Koonfurta Galbeed ee khaasatan reer Baydhabo ee oo ka timida Koonfur Baana Bishakuur. Ilaahay may la raay wali warsadaana inigoo may la raay kitaab soo midi ku siiyo. Intii ka dhaawacantay oo dadkun dhagti wala ka jeerin Ilaahay boog ee la nimado hore. Tan kale eediyada aan ku xugno walaageedka ku jaru Baydhabo oo un salaami ma'e. Wali Ilaahay guutadiisa isku hukooyay dadana goona ee leh oo umadan ani baabiyo fadaa u ka shaqeeyo. Kulleydan hadda adduunyu walaa una shoogno unun Ilaahay dadan iyo waali. Walaagay may la raayay cadowga xaqooshu naftatiyo way saydahaa ni walbadan ku sii dignaado. Unun walaago yar bay dareemaa sidii oo nin xardiyaay oo liin fadhi burburkeen iyo baaba ageen aqlageen walaago yar nin may la raayay fudeed badan unun suubiyo xay miyaa dareemaa. Way fadaana in bulshada dhammaantii ee Koonfur Galbeed isku murug dhow isku dhibaatadow. Umuro may la raayay koo buqdin may la raayay isku bukeen koo ana intiiba muwaadiniin la muwaadin in hayn oo hanba isku ka faraxsan inay jaru macquulu hanba waabu subax ku shaqeeyay laakiin maadaama unu dad ehel muslim isdhabaday deegaanku isle dowlad goboleedka hoose una ana geek walay deegaankii kaana ku dhiyaaya haan ee geeka lanka faraxa oo inay jaru mataawiyo wali sadeey may la raayay inay bulshada kanool Koonfur Galbeed khaasatan Baydhabo in ka baaqo inay onay nabadgudiyo galaan saxmaan cadow shoo iyo xabiib shoo shal gorodaan shalay iyo maanta iyo dadan oo dhaawacmay dadan oo dhimaday dalimaninka jartu aan haliyay ahoo muwaadin ee muwaadinnimadiis ee ka shaqanka lahaa in ka jarna hoo marko nimankii Al-Shabaab la raayay isu kuma nagadeen has ku dhiibay la sharciyeeyay nagadii la muwaadin ee nagadee baasaboor emilisi diblomaat emilisiyay deegaanka kumad ee may la raayay dabkaxta geedka mas-uuliyiinta ama fadoha ay kumad ee in hadda geed hortaana la gajiido naftiis dhibaato la yingeey sido may la raayay xurnimadiis la qaado wal sharaftiis inaan la kasoo biyo eed aan ku xunno waan ku daqadaana wal un ogolaado kornoona ma'e sida bulshada reer Baydhabo dhammaantii oo aan ku danqado hayo mudaaharadayaalka aan ku danqado hayo aan ku danqadaana laakiin may faylaha wala hoobba dhiyaan naftiyo may faylaha may kale ku sii daba dhigi karo inuu arno xisaabta ma fayla dadan oo dhamado hayo dadkaali ee waa noo bahi xil dhibaana noo bahi ariira noo dhamati balaana noo dhaawacantii intan dhibaato ee may dadanii la fadee dadkan ku weyn inay na galno marka may fadeen muwaadiniinta Koonfur Galbeed shucuurtii oo cabreen dareen soo muujiyeen dal iyo dibad geedka meelinka ogaayna mal arga u gardaxada liingeyshada iyo dhibaatada laga soo biyay kala moog male laakiin maadaama shucuurtii la cabri walaay xataa ka bacda deegaanka burburaa unuu leh jidka la gubaa unuu leh dukaanka may leh armowa unuu leh xantada la boobaa unuu leh sidii mudaharaada waa nabadiibadkii nabadiibyaalka intii hadda galaan banta hadda ka koraa koo magaca ciidan wadido ciidanka ka hool galaa anigu saxabad leh hadda kor u fido mudaharaadka shal garan la fadaa xabada hoose lakay may leh sabuku ka nagatu walaag sakatamid oo hayaan kabaaba oo hayaan marka may fadaayeen bulshada Koonfur Galbeed reer Baydhabo khaasatan in ka baaqay inii mudaharaadadan la soo jiyo dareenkan cabirneen arada sharci jara langi langi ku hoog badan dacwoodo kor dareeni lana wali lana maxkamadooyin lana shaqsigii leegmahay inay dhibaatadan suubiyay reer Koonfur Galbeed ee la xisaabtama koran kii dowladda dhacayna ilaa farmaajo la xisaabtama koran adduunka oo dhan og khaladka la noo galay marka may fadeeyeen inay bulshada nabad iyo may la raaxeen seen in ka baaqo walaagii dhiyeen xasanad iyo tiiranyada iyo qabaana la qabna waana muku xiraan u godiyo goof meeli muwaadankan u ligeeyay in xisaabta maana may la raayay sharci iyo iid walaa in maraano ag maraana maadaama shucuurtii oo cabreen walaa hadda ka bacda ee dhiba kooya dhibka kooya unu neediyay gurigii ka dhati soo laska galo xaqiiqan may waa adiga saari ka deeras walaa meelo ka dhibkan ku dhiyo haayo laakiin mudaharaadaha xabadu ku dhahayta gurigii keen dhatiisu may la ku yaabay dadkan shucuurtii oo cabraayo dhibaatada la ka qabay ku mudaharaadaha xaraadahaayo oo ujeedadu aan lahayn isin in war xarab lay fadaa isin isku qadacay
way hay mas'uuliyadda walaagu dhibaato dhahay ee lan raacday
walaagu may leen raacday lan kasta bogeek lan wal moogmini jaro xaqiiqdan walaagu way in ku kooyayna konfurka dambiyada waa qabtay dhibaato may leedahay oo qabtay maargaan ee waqtigii doorashada la dheeri ani la kasta tartan bolankii oo ay email raayay dadado oo ka guuleysidona ay la raayay mabruug laahu ki email raayay lug guuleysidona hambaliyay saafor leenka dareer wax hayti laakiin dadadii dadkiidina ma ah geega email raayay oo digi marfa ka tarmaama qorna ma ah dad mail raayay dana kale leh magaca dawladeena min sheegay federaalka ee waa la hanu ka jiray dadka horti iyo waasheen walinani maray dad konfur galbeede oo may la raayayoon fulin ee oo armoogas fuliyaa waayay la xaniin mari ee baan federaalka tirsanaaday ama southwest ka tirsanaadeen oo degree marfa la xaniin mari dadkan dablaniili weydiyaayay waan intu ku weynadooda dada fadaayaan marka inii oo aqligaa shaqeeyo fayle anamaanka baaqay bulshada konfurtada khaasatan baydo inii arantan la deji aqligaa nagamna afkeena kamna shaqeeyaa nagamna wal allah walay noomoqo xaga ka raasidaan ay burbur dalkii kan la kanagnay bulshada qaal lahaatoy la qabta tiranyadeeda qabtu marka may fadaan ahay intii la ku bilaawo oo ku waan islaaxada waxay inay bulshada dhamaantii warka kaana noweelo nabad ifyaan waa ka kabariyo intii dhamaantii may la saayo joogana intii dhaawacan may la raayay amboqayna intii dambi noo galina la xisaabtana aan saasaha jeedin fadhi
xaalad wala jirtay gudiga doorashadii oo hasaareen jadwalkii oo 19 ka doorashada dhiyaas eran taasoo kale odayaal geeka kulmi odayaasha konfur galbeed waliba sheegana intii doorashada 19 kan dhii doona marka xaaladooda ismadiida fiirada iyo xaaladii muqtar roob oo la qabadeena tirshe xasarad kale dhaliidi may xal aan ah konfur galbeed aad isar korta dhiniga siyaasadda haddii teegan doorashada dhiyaas ee dhiyaas iyo arinta muqtar qabashadiis
yaa warta muqtar qabashadii isku xubnaan langeeka muwaadin ee konfur galbeed ee oo geeka haasidan hayne may lahayn muwaadin ee lan xumaada korna male dadka dana may taawiyay inaan oo kale inoo lug wada xuli walba hoob diyan gudub diiday ka diyan adas markaas ay wal muqtar qabashada korto laakiin maanta muujiyo bulshada la qabna tan kale doorashada taanshe iyo dibandhigidii iyo noocyo oo hadda geeka dogaalka malaaqiyada ee konfur galbeed si iyo buuntii marjac waay dadkaas ay dad sharci ah waay dad marjac ah tan iyo inay baarlamaanka iyo meel raayay dadka la raaw fulinta iyo hata hadii iskoobsadaan dadkii la hanagay marjeega hay madii horan dawladda konfur galbeed hadda isleedanka kama hanagaan dadas iyo haya si aan tan gelo hayaan inta ma hanagay arad iyo hajeediyan sax isku di arad sax ah waay aan madiilo laakiin ma isuufsana gudi gudi doorasho la raawal isku gudiga doorashada dad madax banaawo yoona arag u hayaan walaa deegaanka ku jiro arag u hayaan hadii may la raayay yoo waa og dhugunta may lahayay afkan og weelkan og yoo waa hadda bulshadiisi ata iyo nidaamka iyina niil arag u haya si yoo wal ka wadaayeenna yoo waa arag u haya ama may la raayay korna hoos taalo way liin madax banaaya inay doorashadan qobadaan inii un farag geliino una oo dawladdii ku tirsanaayn masuul dhabaanadii una ka farag geliino dibanda ka masna may la raayay wal ka dara masna waqtiga boqdu una farag geliino sharacgana ma nin ogolaado afkaanoon ma kashayn laakiin dogaanka ku hadal karaan walaayo maslaxadan araga una maadaama baarlamaanka aan shalayna dadan xaq u doorin dad oo ee guddi walaagan daadiyo inuu guddigu isugu hayo politics uu wal ku sheegno masuulad qabsan oo go'o may nagaa sahay qab oo habooneyn iyo baarig waxa aan walaal dalka yaal hadii saas doorasho qabada koraa sax taabaca kana hadii dibanda kana taabaca kana laakiin dogaalka afdo edaysiin walaayo ka edayno iyo arayna marjaa ayaa hayaa natiijo nafsiyo inuu la fiiriyo sidii mala casuudo ana may la raay mu ku dheeri waa saaysaleen oo adama galsi yow dadkii gurbulay ugu badu korde in dabaaqin ka dambay geeka dhamaaday xabadashii ma hayo waayo hadda geeka justification ka dhigayna saasato may garaan ara adiyo mahon laakiin in leen madax banaay gudiga doorashada degnadi in iyo inay raayo xaq u saaran go'aanka aragtidiyo iyo wala hadiyaala iyo sidoo wal in wadaan in iyo ka deegana iyad iyo intay saas arbaa
ka wasiir aan ka xil dhabaan han aragtida aaminsanta intaa doorasho dhid marxaladana nooc ugu ad
iyo horta laba daran mid dooray waaye hadii wadankii may la raayay mandate ay adiba dareemo hayta gudoomiyaha baarlamaanka wali sharci indhiya haayo koreehan 30 maalmood 30 maalmood wal dhaafi geeraday guddigii wali ka daray dhowrkan cashe guddigii joogtada baarlamaanka. Haddii waxyaabahan sida in liin abaarne meelo xukuumad liin helneen dibadda waa isfahqaaday dhibaato lay teegnaadasa ini may laraaye xukuumad la helo sax sida wala ka socdo qoraan saaray may haddana teeginaha dhibaato oo deegaanka ka ziyaadiyad teegin marka wali macquul annagada korne ini xukuumadan la xaado macquul ma nagada kor marka haddii onay waliin doorneen xukuumadan la leeyahay xaqiiqiyan marka haddii wali ka daraa uu naftiye may embaahadaas ahay ini oo baarlamaan weyn fadeedo sibood kale la siiyo oo od kale la siiyo may leedahay guddoomiyihii baarlamaanka sharci may leedahay dibliin baariyaan nagadaas marka waa kas bay ku xumaa hoggaan laana ku xun hoggaankiina may leedahay waqtigii haddii hoggaan ini oona la doorado wala ka dara lamada leh nagadaas marka lamadana wali fursad leen si ay awoodan leen si ay guddiga doorashada marka iniyo ku tala sidno eediyad haboon
shalay madii la qabaday Shaah Mukhtar dad badan oo mas'uuliyiin iyo madaxtooyada qalaasaha meelo ku dhiga la fe galan la aray shalay wali laad lahaay naftirka dadkii meelo ku dhawaay inta kuma tahaytay oo xaaladda halista meela kasagatay naftirka arintaas ma kula dareef shalay
walaalow aan waxa safar jareen musuugna boqol ka moqnaay wali xaq beega meeyo xabba dad iyasu Mukhtarna elborka la xagili wali xabba diina aan dib u meeyo xagali jabboyntiga dagaalka ku dhigi dadku wali be sun tiisa sheegay soo kala galay lama qoro dadka oo galiya ka jari ila aan la may la raay aan xaafaday kooyo ilaahay ha ibadaayo kooyona wala meel ku jaro ma fahan sida ilaan wasaab oo malaayna bagan day kooyay ilaahay inda bixiyay ka baaqay inay ku jiraan gabadha akhriyay ogaadi wala meel ku jiroob laakiin iyo na xalbaan badan oo yoon aan haatay hay in qorka meel leh shaqo tagay dadkii oo lankaas la galaasay jiraan wal in sheeg marka arrintaas eediyada aan ka xogno eediyada ma dareenkan ku kaasiyay ilaahay wali wadaana inay haddana waaqo
eeda ma santu wasir inshaallah thank you
ayo walaalkuma
ayo mas'uul